Hugo Melodies.
Nimetumia akili zangu, uweza wangu, muda mrefu sana sijaona faida. Nimeenda vile nitakavyo, nimefanya vile nipendavyo, sijaona faida bali naambulia machungu mi. Uliponiongoza ya kufanya mimi nilikana, nikaona uwezo nilonao kwamba ni wa maana. Baba ninajuta leo ninalia, yote niliyofanya najutia, wo 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 wo. Ndo maana nakuomba baba, baba
niongoze,
nakuomba baba
niongoze,
wendo nakutegemea,
niongoze.
Nimefika mwisho, siwezi bila wewe,
niongoze.
Yesu wangu wewe,
niongoze.
Sina mwingine,
niongoze.
Tumaini langu ni wewe. Nilitaraji ningeweza peke yangu,
kumbe najidanganya.
Nikajiaminisha na akili yangu,
kumbe najichanganya.
Madhara nilopata yananitosha, stahimili tena. Na kuhitaji baba uniongoze, ili nisumie tena. As you know God, sina mwingine ninayetegemea ila wewe Bwana wangu. Leo nakuomba baba, unishike mkono, nisijepotea. Baba ninajuta leo ninalia, yote niliyofanya najutia. Hey, hey. Baba ninajuta leo ninalia, yote nilofanya najutia. Yesu wewe
niongoze,
nakuomba
niongoze,
usiniache Bwana
niongoze,
nakuita niongoze,
niongoze.
Eo baba yangu wewe
niongoze,
ishike mkono
niongoze,
hey, uniongoze baba, baba. Yeah, yeah, yeah. Shika ujana wangu baba,
shika.
Majaribu ni mengi,
shika
huduma yangu baba,
shika.
Oh, bila wewe siwezi. You're the one and only, with you no worry. Oh, take me Lord. Yeah, 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 yeah. Touch me Lord, bless me Lord, papa oh. Touch me Lord, bless me Lord, daddy oh. Touch me Lord, bless me Lord, papa oh. Touch me Lord, bless me Lord, daddy oh.